be classy. 006
Champion Studios, baby.
Asa vijembeni vya nini katinyote wasani. Konde ukiwa wasafini mule kwepo family. Asa ugomvini wanini kumbuke ni TBT. Yale mule ofanyaga nyote mukashinda na biti. Nachotaka kwenu one love, one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Wasani tuwe na umoja kwenu one love, one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Wasani tuwe na umoja. Tukiona ka ugomvi tusichoche, bali tusuluhishe. Tusingoje na madhara ya tutoke, tufanye mambo ya ishe. Kuna watu tembo na kupenda, raiva ni watu wana kupenda. Na mpunga ni mrefu sana, otile anajua mini mkali, ila ni one love. Madini kutumia jina langu, ila ni one love. Masauti kutoka na demu wangu, ila ni one love. Kaligrafu kutuwa posti ngoma yangu, ila ni one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Wasani tuwe na umoja kwenu one love, one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Wasani tuwe na umoja. Nachotaka kwenu one love, one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Wasani tuwe na umoja kwenu one love, one love. Nachotaka kwenu one love, one love. Wasani tuwe na umoja.